Rich n'umunyamerika Kazimendisa ati good morning.
No, I'm serious.
Ijwi rya Amerika ikiganiro cy'umuziki dususuruke. Nsabimana Jean Baptiste yanyandikiye kuri radio yacu @voanews.com ati Toma nubona kanya uzanshakira karirimbo ka karahanyuze nyarwanda maze ukanturire urungano rwanje n'ukuvuga abo dukorana muri hopitali yashira abo twavukiye rimwe mu 1980 bagihumeka n'abatabarutse Imana ibahiruko ridashira. Nsabimana ayituye kandi cyane cyane abantu bose bakunda u Rwanda barwifuriza iterambere amahoro ubumwe n'ubwiyunge mu mateka twatambutse uku niko byandika ati ndifuza karirimbo nasezeye ku rukundo maze rero Nsabima iyi ndirimbo ni ya kera koko yacuranzwe n'abanyeshuri bigaga mu ishuri ryahoze ryitwa Coq ni ukuvuga Collège Officiel de Kigali hariya imburabuturo hahoze FSB nuko wihanganire kandi namwe mwese muteza amatwi ijwi rya Amerika nshuti za dususuruke mwihanganire amajwi nimwumva adafashe neza iyi ndirimbo nasezeye ku rukundo ni yakera rwose.
Yeah, no more.
nana kunze tabe ngiye mugane ngiye gushakifaranga nidushobora kubana nagize icyo mbabyeyi bawe nidushobora kubana nagize icyo mbabyeyi bawe ya ugane ye ayo mfite ibyishimo oranya mezimu nani ugonga rugimuhira ziko ngiye kubona uwo nkunda ugonga rugimuhira ziko ngiye kubona uwo nkunda mare narafata kuka bamingurite yane agarina ereje yuona kunde bavuga ko yarongowe nuni ereje yuona kunde bavuga ko yarongowe nuni Dori chabite yizi umucuruzi atimumbe mutware bayibihumbi munani ngongereho ninyana iganyu bayibihumbi munani ngongereho ninyana iganyu bayisebe meri ngwano bawajije yawe niyashidikanya rwose abivugira ngaho ati nasigibisangiriye abivugira ngaho ati nasigibisangiriye tavuga ubwo mitanya kuryama ntabwo nigeze ngoheka ababyeyi bo bibwira yuko ari ukwirukira gusa ababyeyi bo bibwira yuko ari ukwirukira gusa uracya mpamira utwanjye nimurabeho babyeyi nisubiriye bugane muragira ngo nguma Yesu ubundi nzabamaririki muragira ngo nguma Yesu ubundi nzabamaririki nguna none ngo baramutwane sigaye meze ngumye uragira ngo nguma urabona hari cyo bimaze uragira ngo nguma urabona hari cyo bimaze nimenera guwo nguna none ngo baramutwari sigaye meze ngumye uragira ngo nguma urabona hari cyo bimaze uragira ngo nguma urabona hari cyo bimaze
Il ijwi rya Amerika turasusuruka. Adresse radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Muduhe numero za telefone zanyu tuzabahamagara maze mususurutse abanyu.
Nikwirakoze Pacifique ni Kigali mu Rwanda Kanombe, ndatahije papa na mama bari mu Burundi. Nabo tuvukana atasha abagenzi nasize mahama harimo witwa Averi Olivier Jire ndetse n'abandi bose ndabasuhuza. Ndabatuye indirimbo ya satubi ariyo yose mwabashiramo.
Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe Najinda kwemere sinzo siba na nime Nyandika mu gitabo cy'abakunzi bawe Najinda kwemere sinzo siba na nime Uwihe bigoye mubihe byiza Oye muvi heiza zo komandi nyuma
yawe kugurira yuko harabahungu benshi baje bankuririra saburu kuno kumbi bari bafisi cyo bashakaga bari bafisi kiwagenza baronsi cyo bashakaga nibabaye bakikwerekwa Angutai na kanuka Nicho gitu mamona wama wifu mbeleje Awa hungu tuwa madukura bibi Kukinge sosu kuhemuka Uhemu kiyuno musi Ujaka biri na weba kabigu Sinyadisa mungita mucha bakunzi mawe Najinda kwemere
Dususuruke ni ku ijwi rya Amerika. Adresse radio yacu @voanews.com, Facebook VOA radio yacu. Masamba Intore yaduhaye indirimbo 11 kugeza ubu tumaze kumva 9 muri zo. Iya 10 nagira ngo dusangire uyu munsi yitwa Ikibungenge. Ariko nimba mbivuze nabi mumbabarire, ubwo ngubwo muzamfashe kumenya neza uko ivugwa cyane cyane na Intore wiseguyeho. Ariko nanagushimira cyane nanone kuko ibyo yadukoreye rwose na gatangaza indirimbo 11 ni ikintu gikomeye cyane. Urakarama.
ngwine kibunge ngenye karuki kibuza bwenge nye ngwino mugore nda nyambi noje yamaso nyambi tarushisiga nyambi hatsibikarama ngwino maboko yuruye kamishi nka kuru yenzi mundira mwinginge ngwino serwa kunda wakuye bucura munzu ngwino senyira mihanda cyugaruka nzobidahanda Idahanda basore munda Chongwino irirashe neza wenye watashumutima wanje uzoro mubiri wose nyamoka ni nyana munyanja inshuke zimukwa munda mugume mumwinginge atanga zikaru kibunge ngiye karuki kibuza bwenge ngwino mugore nkunda ngwino mugore nkunda
Radio Ijwi rya Amerika ikigano cy'umuziki dususuruke adresse ni radio yacu @gmail.com mutwandikire muduhe nimero za telefone zanyu tuzabahamagara rwose mususurukane n'abanyu Tuzama twikigano cy'umuziki dususuruke ku ijwi rya Amerika. Address radio yacu @voanews.com, Facebook VOA radio yacu. Muduhe numero za telefone zanyu tuzabahamagara mususurutse abavandimwe n'inshuti. Maze rero mugire weekend nziza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama. Musigare mwumva indirimbo Weekend.
To call and leave you a voicemail and let you know. Please don't be mad, but I sold the Cougar, but I really think you're gonna thank me for this. So I'll talk to you soon. I love you.
Oh man.
Miss Bellis, the wife sold the Cougar for some reason. I need to blow off some steam. Y'all down to party? Let's go find a party. Let's go find a party.
Like Panama City, a bunch of jacked up trucks and bikinis. Got a Yeti full of good ideas. Like I ain't worried about driving, I'ma stay right. Church on Sunday, amen. Somebody said something about work on Monday. Don't say it again.
Something sweet, sweet.